tiki tiki my dali beba sambe. I'm pretty zinja zambi mina bohulume. Angkuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Kuzokhala basekhaya kuzokhala basekhweni. How tiki tiki my dali beba sambe. I'm pretty zinja zambi mina bohulume. Angkuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Kuzokhala basekhaya kuzokhala basekhweni. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Lala malunde mina sengilala malunde mina. Angiphethe isidudlu my four shots. Masiphume endaweni ngabofo. Mangifike endlini nyokokoda. Aw mina nyokokoda, singenhlini nyokokoda. Aw mina nyokokoda, nyokokoda. Aw mina nyokokoda. Kancane bafana ke nikhulume, angiphethe izinja mina ohulume. Khulume siningi ke nthule, ngiyofika abadala balamule. Kancane bafana ke nikhulume, angiphethe izinja mina ohulume. Khulume siningi ke nthule, ngiyofika abadala balamule.
Lezinto he, ezizenza ha. Singalale makhaya, ayayayayayaya. Hey 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 hey, hey 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 hey. Lezinto ha, ezizenza. Zizenza ha, singalale makhaya. Da 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 ki 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 da 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 ki.
How tiki tiki my dali beba sambe. I'm pretty zinja zambi mina bohulume. Angkuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Kuzokhala basekhaya kuzokhala basekhweni. How tiki tiki my dali beba sambe. I'm pretty zinja zambi mina bohulume. Angkuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Kuzokhala basekhaya kuzokhala basekhweni. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Lala malunde mina sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Belungolele wedali sengilala malunde mina. Ngini mina baby mbuye kuseni. Angkhuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Angkhuluma kunini mina baby mbuye kuseni. Angkhuluma kunini mina baby mbuye kuseni.